Lately?
Yo. Namchezo usio. Yo. Nikiamka na washangwai, napiga ngash na kunyongiai, na washandai na dunda nai, zoza watoto after kirai, ziko kwa drop zone hizo mamali, cheki kwa drop zone akiwa lie, akiwa lie, akiwa lie, cheki kwa drop zone akiwa lie. Nikiamka na washangwai, napiga ngash na kunyongiai, na washandai na dunda nai, zoza watoto after kirai, ziko kwa drop zone hizo mamali, cheki kwa drop zone akiwa lie, akiwa lie, akiwa lie, cheki kwa drop zone akiwa lie. Wanasema dosh siku hizi umechange, ushaenda na msupa tangulini picnic, cops walisikia mimi ni big deal, nika half kukrai ya jami ni pick me. Yo, bitch talking ni pick me. Jela zikoko kwa stairs ndio mtalala nditni. Nalala na mafelon wenye wanaugua acne. Mi bado king kufinesse, njegiwa na joro chafu is my character trait. Mlihepa na sikukuja na mseni, li pull up na scrap in my pet. We, hey, sikuangi na stress. We back him tau detect mali dick yangu ina stretch. Fuani ndo bay, sharo diani, mi sezenda surfing Dubai. Mampango wa shen leti anga, za kitichopefu tangu chuo. Kuna siku opal in target na mtu waka ni misadi nguo. Ever since football, tukiguzanga huko maisa na manucho. Nakumbuka tukiendea zitu kwa gunia, unge notice ni unusual. Si ukatake kata pesa turokote, na yuko kwa gang dugu atoka nitoke. Nilenda kwa plaga kani charge, nasikia yenda kuna tokens. Ona bonga tuna beef, usibonge matope, unatakaje, stu yake live in the open. Nikiamka na washangwai, napiga ngash na kunyongiai, na washandai na dunda nai, zoza watoto after kirai, ziko kwa drop zone hizo mamali, cheki kwa drop zone akiwa lie, akiwa lie, akiwa lie, cheki kwa drop zone akiwa lie. Nikiamka na washangwai, napiga ngash na kunyongiai, na washandai na dunda nai, zoza watoto after kirai, ziko kwa drop zone hizo mamali, cheki kwa drop zone akiwa lie, akiwa lie, akiwa lie, cheki kwa drop zone akiwa lie.
Mashida zangu ni 99 na 95 ni za ganji kwa lie, zingine inenza villain tarise, mali una die, cheza na prize. Breeder ni Jenki James Bond, na para za kiraga muffin kwa chuom. Cheza na rieng na ulei, loa liongeza nyege juu ya mushi ya ndong. Drop zone imejawa sitiri, so na supply kamili kamili. Mbogi ko ready and really and willing, tafadhali bosi cheze na mimi. Mbota si roli ni G-Shock, juna mini mwafrika ndo Kristo. Jesus peace kwa yoshingo, unogopa kusota makifo. Jifunze kwa mass, ndo wongeze koma. Breeder kwa verse, Josh kwa chorus. Ni hapa sizi kuwa bega Nairobi, siri ni pate pesa na ihobi. Sini TK, nishauli zamboki do you copy? Sini given, nikumbuka juni kama wanchi. Nkiwa mless, niko nagopa madogi. Saina daro na mabitch kadoli. Nilifikaje hapa bila wawu kunotice. Time is now, na jina ni Breeder Konki.
Nikiamka na washangwai, napiga ngash na kunyongiai, na washandai na dunda nai, zoza watoto after kirai, ziko kwa drop zone hizo mamali, cheki kwa drop zone akiwa lie, akiwa lie, akiwa lie, cheki kwa drop zone akiwa lie. Nikiamka na washangwai, napiga ngash na kunyongiai, na washandai na dunda nai, zoza watoto after kirai, ziko kwa drop zone hizo mamali, cheki kwa drop zone akiwa lie, akiwa lie, akiwa lie, cheki kwa drop zone akiwa lie.